kayrod era manida turan gazete safi blogerin yokan barrestan internetira iskindir nagafi hidamton bebe kamon kabron akatlayat ifama malte sani hikaman kamotu man esef furachu didani jiran siyon grima akagabastetti
iskindir nagada bale hidamton nisadi unka yokan formi ifama gafachu akamalte san tiate firratti malte sudidudan gara manida ti debiu sani matin sani dubatani jiru as United States case kajiratu ati mana gazet esas kindir naga Sir Kalem Fasil Radio Sagale America fipsa kenniten abbam manashe arragara wajiratu amame akka misensat aba biyatti kesat akkan sochonet orkame kagimbo torbatet akka mallattesum wanga fatamef wananit misensan tayin immallattesu jede didu safi garmana idatti debisa musa akka agesedubatte
iskindirin cemro ando alamin beloccim tatarto nabar be
Iskindiri ndabalate andu aleminis kabironis nanno wajirati wa mamaniturani. Formi yokan unka kagutani fi diatef. Formi yokan unkesuni mo miseensa daaba gimbotor banture jadati malatesa jadame hal dure te e diatera. Amma kan andu bachudanda wa iskindir kofa. Iskindir an miseensa gimbotor bahin turre. Waan hin ta'iini formicha mallatteessuu hin danda'u jedhe waan waliigaluu dhabanii fi deebi'uusaa dhaga'uu danda'een jira.
Hoogganoonni dhaaba mormii siyaasaa beekamoon lama Andu'aalem Arraageef Abbabee Qastoos akkasuma formii dhiifamaa akka mallatteessan dhiyaateef kan mallatteessuu didan ta'uun beekamee jira. Kanarra obboleessa ishee Andu'aalem Arraagee mana hidhaatti dubbistee deebite Faantuu Arraagee akkana jechuudhaan waan Andu'aalem irraa dhageesse raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsite.
Zari gabichee nabara. Naa sitayikaw yara mindilu zari
sospasin ni harra galen ture yeroan gafat du kaninina anjade. Sadan Kenya wa mamne jade. Iskindir Andu'aalemif abbebe kajetaman. Ega nuwama ni boda mallattod ifama mallattesa nunjadan. Nutimmo sadan Kenya yu sagale tokkon ifama gafannu. Mootummaan dhiifama nu gaafachuu turra ture nuti ummata waliin dhaabbanne mootummaan akkuma ummata dhiifama gaafate san nus dhiifama gaafachuu qabne deebii kennineef naan jedhe.
Abbaan Alangaa Muummichi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa bilogariif gaazexeessaa Iskindir Naggaa fi hoogganaa paartii mormituu Andu'aalem Arraagee dabalee shakkamtootaaf hidhamtoota walumaa galatti 746 akka gallakkisaman ajajuusaa kaleessa beeksisee ture. Kanneen keessaa hidhamtoon 417 ta'an kanneen sadarkaa federaalaatti hidhamaniif shororkeessummaa okkara kakaasuu finxaalessummaa amantii fi dhimmoota kanatti hidhata qabaniin ta'uusaa kaleessa maddeen oduu mootummaa gabaasanii turan namoota 329 irraa immoo himannaan kan irraa kaasamu ta'uudha kan dubbatame.